Indaba ze-SABC ezizimeleyo nezingenamkhethe nobuki wezide umhlobo we-NNFM.
Ngakwelaphambili kwezindaba, abemi beli lizwe babonakalisa umdla ngokusingathwa kwengqungquthela yamazwe e-BRICS eMzantsi Afrika. Mandibulele kwiskim, ndizibulisele la kuwe mphulaphuli. Abanye abahlali baseThekwini bathi banethemba lokuba iziphumo zengqungquthela yamazwe e-BRICS eza kuqalisa ngomso eSandton kwisixeko saseRhawutini siza kuphuculana ngakumbi ubudlelane phakathi kwamazwe angamalungu ale mbumba. Abantu abakumazwe kule mbumba yamazwe amahlanu bangumyinge wamashumi amane ekhulwini kubantu abakhoyo ehlabathini liphela. Aba bantu baseThekwini bathi balindele ukuba kushukuxwe imiba efana nemali eza kusetyenziswa ngala mazwe guquka nokwandiswa kwale mbumba kwamkelwe amanye amazwe abe ngamalungu. Omnye uthi ucinga ukuba eli linyathelo elihle lokuba amanye amazwe afuna ukuba yinxalenye le mbumba amkelwe esithi uyathemba ukuba iza kunceda amazwe afana noMzantsi Afrika namanye amazwe eAfrika ukuba asirhwebi neMelika kuphela. Kungakho umbhodamo ngentsasa namhlanje emva kwesigqibo sesebe lezemfundo eGauteng sokuvala isikolo iCrowthorn Christian Academy eMidrand kumntla weGauteng ngolwesihlanu. Sebe libhengeze ukuvalwa kwesisikolo emva kokufunyaniswa ukuba saye safuduka kwindawo esasinikwe ilayisenisi yokusebenzela kuyo saye kwizakhiwo ezitsha ngaphandle kokwazisa abasemagunyeni kwisebe. Esisikolo sabucala sibe phambili ezindabeni ngethuba lengxabano nabazali bomfundi ontsundu ebekukhalazelwa i-dreadlocks zakhe. Isithethi sesebe lemfundo eGauteng nguXolani Mkhwemte sithi abafundi abachaphazelekileyo baza kusiwa kwezinye izikolo.
We therefore have taken a decision to give the school a notice of closure as they are operating illegally. Therefore, we are prepared to place all affected learners of the school to alternative schools as we believe that Crowthorne Christian Academy is not an institution that can effectively educate our children. We urge all parents who have children at this school to urgently contact the department for further assistance.
Uthi bathatha isigqibo sokunika esisikolo isaziso sokuvalwa kuba sisebenza ngokungekho mthethweni esithi abafundi abachaphazelekayo baza kusiwa kwezinye izikolo. Abemi baseZimbabwe kumda iBeit Bridge eMusina eLimpopo sele beqalile ukuya kwilizwe labo ngaphambi konyulo jikelele. IZimbabwe iza kubamba unyulo ngolwesithathu. Abemi belalizwe baseBeit Bridge banezimvo ezihlukileyo ngonyulo. Abanye bathi abazokugoduka nanjengoko bengaboni itshintsho luza kuba khona kwezopolitiko emva konyulo. Kodwa abo sele besendleleni egodukayo bathi banethemba lokuba unyulo luza kukhuthaza ubonelelo ngeenkonzo kwelalizwe.
I feel good that I'll be going home, and the person that we are going to vote for will be someone who will bring changes.
I think hospitals, what else? Hospital, good drugs, cities, that now for some part, maybe, and the value of our money. I don't see the need to voting about it, even if I vote. I'm not claiming anything, because whether I vote or I don't vote, at the end of the day, I won't gain anything.
Omnye uthi avuya ukuba bebuyele ekhaya bekuvota kwaye baza kuvotela umntu oza kuzana inguqu. Xa kuleli thuba masiphosa amehlo kwiimali ke zemali ngale ntsasa, irandi elixa ithelekiswa nedola yaseMelika yi-R18.99, ixabisa i-R24.19 kwiponto yaseBritane, i-R20.64 kwi-euro kuze be i-R12.16 kwidola yaseAustralia. Kwezezimbiwa igolide irhoba nge-$1,893, iplatinum i-$911 ounce, iloqela iolekrwada yebrent $85.35 umphanda. Akugqibela kwinqaku lethu ebeliphambili kwezindaba sithe abanye abahlali baseThekwini bathi banethemba lokuba iziphumo zengqungquthela yamazwe e-BRICS eza kuqalisa ngomse Sandton kwisixeko saseRhawutini siza kuphuculana ngakumbi ubudlelane phakathi kwamazwe angamalungu ale mbumba. Ngelo nqaku ziphelile ezindaba ezilandelayo zingentsimbi yesibhozo kwiindaba zomhlobo ne-FM ndingubuke wezide.